mapenzi menoga nkohoi kavani wasikia wanafiki wakina fulani roho ziwaume sinesiri wekwe ndani nipe nipe tena ongezara nasikia uliposhika ushike mwenzako na nasikiara sijeachia ife unizike ufe nikuzike mola akijalia mana nachopata kwako sijaona kwa mwingine wanipa vitamu ongeza kibidi siishi biham nachonipa na faidi wino na kalamu nishapata shahidi kwa yako mapenzi nimenugaje najisosomola nimeshibaje pole za nagia nimenugaje najisosomola nimeshibaje pole za nagia
ulisema unataka ndizi banana macho matatu sio karama mina la kuchumpa na kumpa rama jina wena kuonga duka la kumpa mama
Sokche, cha kwanza una kishepu
matambishia,
okay, alright, usi wachie magepu
matambishia,
okay, alright
so move your body TikTok,
mwili mzima
kini dosa kuzwa,
mwili mzima
kipitisha kifito,
mwili mzima
slow down paka chini mama,
mwili mzima
wani pavitam, ongeza kibidi siishi biham nachonipa na faidi wino na kalamu nishapata shahidi kwa yako mapenzi nimenugaje najisosomola nimeshibaje pole za nagia nimenugaje najisosomola